abasomesa n'abaddukanya amasomero basabiddwa okufa okulaba nga abantu bano balina okwenkanyankanya ebyenjigiriza nga kw'otadde n'ebyemizannyo awamu n'ennono. Bino byogeddwa Simon Retute bw'abadde omugenyi omukulu ku mikolo gy'ebyemizannyo egiyindire ku Central Horizon Primary School Kaseenene mu disitulikiti y'e Bamunaanika.
Tukubiriza abasomesa bulijjo obutalowooza nti okusiiba mu kibiina n'okuwa abaana homework entakera kyekyokka ekitegeeza okusoma. Abaana balina okusomesebwa okukuza omutwe, balina okusomesebwa okukyusa emitima gyabwe, that is values, balina okusomesebwa n'okukuza n'okugyayo ebyo byonna emikono gyabwe gye bisobola okukola. Lunaku lwaleero tubadde basanyufu nti St. Luke Arising Kaseenene gyeyo ekifaananyi ekyo bulungi ng'enyigira abaana mu by'emizannyo ate n'ebyo eby'emikono.